Mwebio mwoku bivalo webira ganti abantu abasuka mkasambu waba wangali ya mchibuga Kampala wamono kukoli la mwe mirimu ejitali jimu abantu bano wafuna wuzibu wata ataganyizi womoka umchamu kubira mwengula gubasa na dana kubi mwoku bintu ebivamu mwoku kwechi kachino ugusa sanilo mwengula mchibuga Kampala ebio mwoku bino nyeleze duwa kubira ganti mbili ino abeshi tongle kia Kampala Capital State Authority vaina wakusa uwa amateka nubu kwa kulizo ebili no kugubiriruwa eri abantu abalina abafulu abayi n'ebidduka n'ebifo ebivaamu omukko ogw'ekika kino ogutaataganya obulamu bw'abantu era ye enteekateeka ekyagenda mu maaso okulaba engeri gye bayinza ogirowoozaako n'okutaasa obulamu bw'abantu.